Gayigo parwaqiyo daimadi sike dalai gal hare ichiftiyo gal hare ichiftiyo gal biskiyo ayarti uliwa Gayigo barwaqiyo daimadi si gel dalay gal haredi chiftiyo gal haredi chiftiyo gal biskiyo ayarti uliwa anuko Gayigo barwaqiyo daimadi si gel dalay gal haredi chiftiyo gal haredi chiftiyo gal biskiyo ayarti uliwa anuko uruhdan ugu hel kulakugu manaystiyo ushiyo chaayki uliwa anagudan dan ugu hey kulakugu manaystiyo ushiyo chaayki waana gudanahay gabad gabad garashadeere gacalo yadaabad garadki wada had bagara shatire galo yada bad garat kale gabadan jeclahaday soo codkaagi geeyada garab iyo kalsooniyo gaaridaad ahaydiyo gurigii udgoona weli waan buuxaa gabadan jeclahaday soo codkaagi geeyada garab iyo kalsooniyo gaarida dhaxaydiyo gurigii udgoona weli waan buuxaa adduun galabaa ele wehelkeegi gaarkahay qalanchoy gantaashi gabad gabad garashadeere gacalo yadaaba garadki taleena gabad hadda garashadeere gacalo